sijangu chanku wakamba Jo mtu kazenta wino kuzika Na yendo lumira kendo kuzita Nesite kumbuba nikina Niranjo zayo sabampembe Abarefa mune wabanga wenju yake Mwengi sisi ugula mwujuku Nika wena mwusi sabansoka Nani somulu kwe wayo Natendika mwyoke yoke simieno Nekoli wayo muna ngekebasa Kona vali susabe wange Ebintu ebiti ngyoke te Ebibuti kila valike wano ubuntu Mukawa wali banyambye nemfuna Ebi ukaka musienu Wekiba kicho nyabo wange Namandu chena nisange weyombe kere Sobe watariba kuko banywerera Mubana kufuhu kuranga
Mubulamu kwe uchio Tetuafu na watembe Era chemiranga macha Na magenda Mubulamu kwe uchio Tetuafu na watembe Era chemiranga macha
Kolusi nobuche Havana lulu mwabasukuru Navita mugwe ye wasira Ebese kabibu mwabu wakumutu Kane ya kunga nyewimu ya kaza wibichi Tiazipa mutiba yanti Ngawande ya linebi ya uwanti Vule tata neyomu kukisonda nya Baku wafala wabana baluri Beba sili ya undwa Bakungu bazibata mose Uwomululu nebulangi chajetika Bajwa na binu na vyo kubietika Bebye visanga mpiaza fi
Mubulamu kwe uchio Tetuafu na watembe Era chemiranga macha Na magenda Mubulamu kwe uchio Tetuafu na watembe Chemiranga macha na magenda
Leo mtunu Yonzira neko wasiri jina mera kuikana Songo munga soko kuwa mukanda u Uyamba mungu zayu kwe Ne baba ye mukase wange Akara neka mwisi wa kunti ukuntwala Uruwe makombe ye tasibula Mwekyo kiliza kulise Atari kuma watamu se Nasawa na mwadu wale no kudeka Era vivo nolusa kanziwa Uwa solo kuitasa Kata inovu tanetuka Okunganya ngeyonga uwa wanya Uwa nendi jonyo ako sembula Uwa na uwa uwewe Ebye mizizi kubia fuka Nebobu na balo ya nopa kufawe imba Oza teboreka wakulu wachi Nebe kabanizi ya kuminya E business itwa muzikweka Ukutireka vite wale na chevira Tikori wakawe tuwa zimye chambogo Neba kujiza tunjuliranga
Mubulamu kwe uchio Tituafu na watembe Era chemiranga macha Na magenda
wani bo mwirimbi no kambate wafuta kiringe yate unobonyaziwa mwero bwaluno yebintu byabakinzi biwoma nzewe bamuli asatula nalina obwasukumizo kwesunda nola obakyankanye ebyalekwa nebarasasiranya bwange n'ekikokyolo kyegana ng'olaba kifumbekeddemu ab'amatu n'eyali etalinnyawo okaalaba tolibuubirwa ttambala seluganda nkulaba oyenjebuse kinaba kitya nga senkaba kwetise mu bali bokkati nze munyumungufu ogw'obukuza kamwetikke ddala kijja kuluusa nawekolere tunalaba okugaana empisa esiwufu yovola bwafunye oluusi baganda be abeekubako lwakwerinda talagwanika neebuze muleku abanayegekawo ennaku yabwe olangirwa kuzaala wali akyebase muddiro noota mu ŋŋanda ezo
obulamu bwe butyo tetwafuna batembe era kyemiranga makya namagenda
nabagumba bakwesimya kyateeka mu ttama kimugunya yeesisa nze munakyaggwe munnammwe mbyamuse omuntu yajjira okuggwanga bayinza luno okwewuumya bumukita wengalese buto olumbe luno lususito lubawo we balambula ekibanja nekkana mbeewuunya n'okuzaala mubakazi abangi bakyoye ensulu y'okwabuluzaamu ebyakumenya besungira ddala olunaku lw'olifa waddankooba wenga bukyali yekosumikibwamawo batyo bakundooli tebakubuza obwekyuso ebintu bya kitaffe ggowa byekomya nganekebafuna okeebuza luno lumbe lwagabuludde buya n'amabujje kyalina okwekaaba nkukulumira akuza kwekomya ebintu nebula kwokoonya obulesete bwonetuuka newewandikye zibuweera wangadde bulabula ekirungi ow'entungu ezo byobakulu sibudde
obulamu bwe butyo tetwafuna watembe era kyemiranga makya n'amagenda obulamu bwe butyo tetwafuna watembe kyemiranga makya.